LG Swag Music.com.
Yo Maps,
come find the candela.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Bamani funsa wa iyama kukondoli bechuma.
Just turn it up a new.
Pe una bezela gelo yuna chinja. Samani sunga keles. Ah, kumutima ali permanente. Bamani funsa wa iyama kukondoli bechuma. Pe una bezela gelo yuna chinja. Samani sunga keles. Mutima ali permanent. Ngabwacha kali mbush, bush. Inosani ush, bush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Ngabwacha kali mbush. Inosani ush, nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Anani faka mukapoto, neza kachoki. Benzo tao utalika wa shoku. Tonzi mukazuba no lomvula iloki. They can say what they want, baby no gay. She got me saying sorry no losi na lakwe. Malaika mwa black unga yake. The only woman weni mele la mati. Follow me pena tiaka utiake. Ama ntreat ya follow kingi pamunzi. Mukazi we ama wishing atika nkale mush. Ni dream come true musaka ni ush. She a strong girl mukati na kunzi. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana batima is over. Since I kakuza po it's over. Happiness yanga ndiwe kosa.
Mama ni funsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una pezela gelo yuna chinja. Zama ni zunga kealezi. Umutima ali permanent. Ngabwacha kali mbush. Sani ush, ush, nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Ngabwacha kali mbusha. Ino sani ush, nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
She drinks while I drink, eats while I eat. Kalo budget, checking up a receipt. Natural beauty na katupi kali neat. Combination ya rumanda na meat. I never leave the house, na nidi na cave. Ningala cheni kumgila makeve. I give her everything she deserves. Respect, love, attention in itself. Sininga funde na wina, God forbid. Ninga nkale yenseni dama ndiwe heartbeat. Uma ni supporter mufonse ni machit. I can never cheat. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana but tima is over. Since akakuza po it's over. Happiness yanga ndiwe kuza.
Bama nifunsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una bezela gelo yuna chinja. Sama nisunga keales. Ah, kumutima ali permanente. Bama nifunsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una bezela gelo yuna chinja. Sama nisunga keales. Kumutima ali permanente. Ngabwacha kali mbush, bush. Inosani ush, bush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Banona chungu, Yo Maps, Charlie Young, Standard Man.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.
Mr. Frankie Pamungu.
Turn up music Africa.
LGSwagMusic.com.